It's got to be
if the fire.
Baya pali baya lelo titumfiana. Raya mamotuma nazo zingwa kiukwana.